Play Soul Entertainment.
Turn it on.
DJ Twist.
SK Beats.
True story, I'm a junior.
Exclusive from
Valona Chungo.
Bring it on.
As you know, kusizila sina pwele mushe juna. I caught my side chick, kipange teti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule seke shako mupa, she's a big A boom. Hapa yankala spanga tele leva swine. Nika sleep off, akaenda mailo nine. Kelonga akamba so zibe cheni sign. Kusankala koka something, akamwa moka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Tapwa kambochetu wa mami mubwela na mendo. So I call dano kausa baby endisa. Nomvela chati sorry this most insa kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chivereshi. Send my money back for zero na chivereshi. Kana zimia chechi phone ino chosa mochi battery. Nina napira status kana tume baki. But after some time nina tumira na dasha. Enzo mangisa chetu sisi paka buwacha. She promised to come with you paka buwacha. She was like yellow ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story hizi vika china tasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No ni chaila video konje vela momo stand. Nitumile ya transport bali mobile man. Natineza pwezo kafika using a yako. Nachwati I'm broke ngani sosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa up ya kwatu kwa linda. Then I realize kutina eni kuluku. Nonuza sinza pwera spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Musa ni funtika bachi natasha palitako. Najipapatira no topinga poka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. 1 hour later nina mvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubidi wandalama na chitonze la pa bed plus. Nina chipingila sona chosa kona shake. Mifuno gwira she goes like no we can't do this. Why uli fast but itambe koma movies. Nichesa na tini na diri time wapa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period. Niko G, Mr. Frankie Pamungu, May Dogs I see you.